Alban Scotch.
More music at spacegospel.com. Check it better. Check it better. Check it better. Check it. Check it. Check it. Check it. Check it. Check it better. Christ, I'm a fan of people. Check it better. Christ, I'm a fan of people. Check it better. Christ, I'm a fan of people. Check it better. Cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini.
Kujifanya high class tuliachia twi. Ga copy Jesus, Yesu ndio na e. Ga Proverbs 31 usikopi 8 figures. Achana pesa usifuate 6 figure. The house of the Lord be your home. Siku hizi nashinda kejani kama mzeko. Be stand out kwa bakie kama ko. Be brand tumenishangaza niko o. Oh.
Okay, ni God, amefanya enda nuo, he did it. Yesu ndio kusema enda nuo, he did it. Nani nina Yesu nitako kubiri. Mini naro, mini naro.
Holy Spirit enda nuo, misi kwa na note. Misi kwa na note, misi kwa na copy. Salo na ina mopi, Yesu ndia na mopi. Repeat it, repeat it, repeat it, repeat it.
Anavila meni jazz, mani bila mani jazz. Nguko kute Jericho na trumpet wa kinda ni jazz. Situ na vota ga jito, let me na follow the leader. Kifanya pi mirafanya jimina echo.
Unaka base, ndio neutralize acids. No makamuvia ninja assassins. Jaribu Yesu wacha was, was.
Everybody! Check it better, 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 check it, check it, check it, check it, check it, check it better. Christ, I'm a fan of people. Check it better, Christ, I'm a fan of people. Check it better, Christ, I'm a fan of people. Check it better.
Cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini.
Tukona Jesus, the friend of sin. Nas, umetucheki, have you ever seen? As impossible, ndio neno yenye si. Na, tuna beat kila kitu konje sti. Na, napenda vile tuna God, napenda vile tuna walk, napenda vile tuna rock, napenda vile tuna ball. Amerifata kutoka misiri, misiri, misiri. Kana pamguzi ya machozi ni, misili, misili. Chikini past, chikini now, chikini then, chikini come, chikini love, chikini go. Itabaki watu wa mino, itabaki wezi sema no, itabaki waski zene no.
Easy.
Umenipa life inabana sunapa. Ti, bash, si endi pitipa. Ti dambi na kanyagia kama pachipa. Ti
Mile kwana, mile kwana, na mile kwana. Deni li kweni, li kweni, den di di. Salaba li deni, li kweni, den di di. Yesu ni kweni, na yeni we we nidi. Mini naro, mini naro.
Mungu ni jemedari, mungu ni jemedari, kiri kiri. Mungu ni serikali, mungu ni serikali, kiri kiri. Mungu ni generali, mungu ni generali, kiri kiri. Repeat it, repeat it.
Check it better, 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 check it, check it, check it, check, check, check it better. Christ, I'm a fan of people. Check it better, Christ, I'm a fan of people. Check it better, Christ, I'm a fan of people. Check it better.
Cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini.
Okay, ni God, amefanya enda nuo, he did it. Yesu ndio kusema enda nuo, he did it. Nani nina Yesu nitako kubiri. Mini naro, mini naro.
Holy Spirit enda nuo, misi kwa na note, misi kwa na note, misi kwa na copy. Salo na ina mopi, Yesu ndia na mopi. Repeat it, repeat it, repeat it.
Check it better, 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 check it, check it. Check it, check, check, check it better. Christ, I'm a fan of people. Check it better. Christ, I'm a fan of people. Check it better. Christ, I'm a fan of people. Check it better.
Cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini, cheza ndogo, cheza chini.
More music at spacegospel.com.